Urban Vibes, your boy.
Tunulira mubintu by'omukwano gye tufudde baby, olugendo lw'omukwano lumenya. Atalina yeetaaga lwakya lumu mukama nanjuna namba to love. Ebintu by'omukwano tebinyuma nga temuli to love. Baby, baby ngulina omukwano mungi ngulina, darling to love ngirina, ngenda kumeto nyumirwe baby, leka nkumeto omukwano baby, true love, leka nkumeto omukwano darling, you the one I want. Come to me, come to my baby, undi muli munda my darling, abalala wabakuba kasale, teba jimanyi nchinze nawe twetana, wemba mulilo, olimazi mukwano gwazikiza, echilo mutulo, olimasuka gwanebasa, baby girl wine to the top nkulina. Nababa tesi sibatya omukwano gompa mubungi nsima. Teri ali kusumbuwa, a baby girl wine to the top. Nababa tesi omukwano gompa mubungi nsima. Teri ali kusumbuwa. Mubintu by'omukwano gye tufudde baby, olugendo lw'omukwano lumenya. Atalina yeetaaga lwakya lumu mukama nanjuna namba to love. Ebintu by'omukwano tebinyuma nga temuli to love. Baby, baby ngulina omukwano mungi ngulina, darling to love ngirina, ngenda kumeto nyumirwe baby. Ononya nyo everywhere you go, jagala mbe nawe day and night. Anytime searching for you my girl, anytime looking for you every day. Don't leave me alone baby, don't let me to give up. Unja kwa gala baby tula kakana, omukwano gompa mubungi nsima, teri ali kusumbuwa. Leka nkumeto omukwano baby, true love, leka nkumeto omukwano darling, you the one I want.